somebody going throughout Africa, as it is called today, talking about he discovered this, he discovered that. Bless his heart. Not only are our children at home out of line, but the white man is our child too. He's our child and he is out of line. And we're ruled by women and oppressed by our children. This man is a baby on the planet.
Yeah, yeah, wanatupamba kwa mapambio mbali mbali. Hii serikali hairuhusu tulambe asali. Tupo taabani, kila kitu ni kwa hisani ya nchi fulani, hususani Marekani. Wanatuletea bidhaa zenye kemikali, hizo kumbe ni njama. Afrika tufie mbali, hii sio halali. Wamevuruga mindset ili tufe mapema, tusifike sunset. Wametuletea net, kumbe ni njama. Watokomeze kizazi cha watoto pia na mama, na ni kwa siri sana. Afrika inateketea, wanatupiga dana dana kwa kudaini healthcare. Hakuna wakongea, tumewekwa kwenye bracket. Asili imepotea kwa bidhaa za supermarket. Hatuna access za vitu venye bora. Vivita babolojia ni zaidi ya makombora. Wanatia fora kwa video za kihuni, kuchanganya na Sodoma, kupoteza utamaduni. Hali bado duni na uchumi umepanda. Wanatuletea silaha tu wane si wa kwanza.
It's your day to get up. It's your day to put your children in line. He's ruining the city, ruining the country, polluting the very air that he has to breathe, polluting the very water that he has to drink, corrupting and polluting the minds and the hearts and the morals of the people. He has almost destroyed everything, and daddy is just...
Nimesha kula sumu tu ninapokula epo. Afya imedhorota, nitayona vipi epo? Kwa maji ya viwandani na vyakula vya makopo. Hata maziwa ya mama ya mfai tena mtoto. Kila siku nyingine kuiona ni kama ndoto. Kila kitu wasile kupata ni changamoto. Tumekataa maarifa, tutakiona acha moto. Bila kujitambua tutawekwa kwenye boto. Tuwe kama watoto, tuongozwe kwa viboko. Wale wazungu mashetani wamesha tutoa boko. Watalii wanakuja na virusi kwenye mabegi. Ndio maana twasikia kuna gonjwa mlipuko yanaua watu wengi. Mara Ebola, mara Zika na TB, mara swine flu, hatujasahau HIV. Tunamwamini sana dui, tutakufa HIV. Bado shoga na yale mambo ya usagaji, namna vinashamiri kila chaneli ya TV. Ili mtoto Afrika siwe na bidii, haya mambo yako wazi, mbona mfatili?
Oh my God. You're the father of civilization, the father of medicine, the father of music, the father of law, the father of science, the father of government, the father of all of the disciplines, the father of all of the sciences of the earth. You're the father. It's time that you now correct the wrong. All you have to do is stand up, step out of the grave.
Listen to the white man speaking. Mama Juicy wa hip hop, the wise man of hip hop. You know what? You can kill a board of a revolutionary, but you can never kill a spirit. A spirit is a breath of God. It will always find another body to exist till the end of time. Maafa ya mezidi, sio muda wa kunyamaza sasa. The world goes to an end, not due to wickedness of the wicked ones, but due to the silence of the wise. Time to talk, you know, it cools, it will cost you no matter you don't choose.